Kindakindake tu fami yani, unajifanya unanjua mani. Let me show you how to do this song, so funny you haters without money. Unazo habari zangu ambazo misina, unateche chandu na chumvi kiaina. Mina wanangu mapendo ni diamond, boso wanangu mapendo kiaina. Yeah, kitu sichopenda ni kutiaga uruma. Yeah, na safari yangu kurudishwa nyuma. Mbali nimetoka siwezi kuwa mama uruma. Kwenye anga zangu staki uamu. Love, fake, money, fresh. Friends, fake, money, fresh. Love, fake, money, fresh. Friends, fake, money, fresh. Money, 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 fresh. Love, 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 fake. Money, 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 fresh. Friends, 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 fake. I know I can be what I wanna be. You know I can, naongezaga bidii. Niko na malengo mengi kibao, kote na timba sireti dhalau. Naliziba pengo langu na maisha yao, sinaga habari nao. Yeah, kitu sichopenda ni kutiaga uruma. Yeah, na safari yangu kurudishwa nyuma. Mbali nimetoka siwezi kuwa mama uruma. Kwenye anga zangu staki uamu. Love, fake, money, fresh. Friends, fake, money, fresh. Love, fake, money, fresh. Friends, fake, money, fresh. Money, 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 fresh. Love, 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 fake. Money, 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 fresh. Friends, 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 fake. Kill the records one more time, baby. We on it.
We on it. Mix.